Sirantolantan bɛnakun kan Coupe du Monde diɲɛ kuru kɛra sirantolantan ɲɔgɔndanba san wɛrɛ ba fila ni wɔɔrɔ ta eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile duurunan ni tile wɔɔrɔnan labɛnniw de bɛ senna. Jamana caman forobatɔn degeli karamɔgɔ bɛ ka u ka sirantolantanw tɔgɔw fɔ minnu bɛ na u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan ninnu fila la. Tile duurunan ni tile wɔɔrɔnan ɲɔgɔndanw bɛna tan dɔgɔkun laban in na ani dɔgɔkun wɛrɛ. Kunnafoni bɔra ka ban yɛrɛ Mali sirantolantan federation ɲɛmayaso yɔrɔ ko min ye Mali sirantolantanaw ye minnu bɛna u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan ninnu fila la u tɔgɔw bɛna fɔ Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Tom Saint-Fit fɛ sibiri nata marisi kalo tile 15 san 2025 in na federation jabala la Bamako. Mali bɛ bisimila Komor fɛ alamisa nata kunɲɔgɔn n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 20 ma o ɲɔgɔndan bɛ don tile duurunan hukumu kɔnɔ min bɛ Coupe du Monde éliminatoire ninnu kofɔ. Tile 4 o kɔfɛ marisi kalo tile 24 ntɛnɛn nata kunɲɔgɔn éliminatoire tile 6nan Mali bɛ Centrafrique bisimila. Tile duurunan fara tile 6nan kan ɲɔgɔndan ninnu fila bɛɛ bɛ tan Marɔku jamana kan. Komor ale ni Mali o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ ɲɛ 21 dana gosira Mali heure la. Mali ni Centrafrique o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ ɲɛ 16 dana gosira Mali heure la. Hakilina jiginna tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ éliminatoire ninnu hukumu kɔnɔ Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe I ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Komor bolo ni kuru 9 ye. Jɔyɔrɔ 2nan bɛ Ghana bolo kuru 9. Jɔyɔrɔ 3nan bɛ Madagascar bolo kuru 7. Jɔyɔrɔ 4nan bɛ Mali bolo kuru 5. Jɔyɔrɔ 5nan bɛ Centrafrique bolo ni kuru 4 ye. Jɔyɔrɔ 6nan n'a laban o bɛ Tchad bolo kanankolo. Ka kuma halisa sirantolantanaw tɔgɔw kan minnu bɛna u niyɔrɔ ta Coupe du Monde 2026 éliminatoire tile 5nan ni tile 6nan kan. Burukina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ Brahma Traore ye sirantolantana mɔgɔ 25 de wele minnu bɛna u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan ninnu fila la. Kari nata marisi kalo tile 16 san 2025 in na Burukina Faso bɛ Djibouti bisimila. O ɲɔgɔndan bɛ don Coupe du Monde éliminatoire tile 5nan hukumu kɔnɔ. Marisi kalo tile 13 nata Guinée Bissau bɛ Burukina Faso bisimila. O ɲɔgɔndan bɛ don Coupe du Monde éliminatoire tile 6nan hukumu kɔnɔ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore, Kalaselido.